langu luka pamweo wanju kulingana ne milimo yandi mushla mpita finonwe fisuma ifyo nchita ifyabula ubuyo efingi ndesha na maka ukuba uwalungama awe fyalikana ine natina ndesha na maka ukuba uwalungama awe fyalikana yawunji mbeni o
iwingi indendaru fyanya
nafiro
uchite fisuma nyonze
yawe nafwe
gafweni
gafweni
uchitumu walio kwenu
fumu
fumu
gafweni
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 uchitumu
Yahweh
Iwingi indendaru fyanya
Dafiro
uchite fisuma nyonze
Yahweh gafweni
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 uchite ufwayo kwenu Fumu
Yahweh gafweni
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 Uchito usuma donze
Fumu kwa satana fyafulisha pina fyafulisha nombe shiwi ilia kwa leza ilifelimo yena lilifelimo inshite shingi ngufwile fiunda ifyamwani natina inena tina mikuishi nono ishongu mfwila ishiwilimo ilia kwa lesa kapususha gafweni El Shaddai domo pashi wenu fulumu ke ububi gemu cheni chenu yawe gafweni El Shaddai domo pashi wenu Fulumuke ububi bemu cheni chenu yawe
Iwingi indendaru fyanya
Ndafiro
uchite fisuma nyonze
Gafweni
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 Uchito ufwayo kwenu
Fumu
Fumu
Yawe
Gafweni
Gafweni
Uchito ufwayo kwenu
Fumu
Fumu
Inde gafweni